ngumlanga Thembi Ncube obuya eZimbabwe eTsholoshwa. Emculweni ngokuthi umculo bengiwuthanda kakhulu, i-album yethu yokuqala esikhiphileyo sikhiphe ngo-2018, esibili ngo-2019, then sabuya sakhipha-ke ama-single track. Sikhiphe single track eyi-1 last year ngo-November, then sakhipha ezinye ezingu-2 manje. Azikabi ndala kakhulu, sizikhiphe nje manje ngo-May, futhi sikhiphe ngo-May lezi ezingu-2 ezikhona. Ngijabule kakhulu ukuthi ngijabulele kakhulu nokuthi abantu bezwe lokho esikwenza. Umculo wami ufisa ufinyelele ezindaweni eziningi ezihlukahlukeneyo. Ngoba nje manje mawudlala udlala khona lapha kakhulu lapha endaweni engikhona ngoba udumo lukabi khona, kodwa bemfisa ukuthi idla ingoma zidlalo zize zifike kuyo yonke indawo abantu bebezazi. Okunye futhi engufisayo ukuthi abantu ngezindawo lapha abakhona mabe nemcimbi besixhumane nathi sibe sizonandisa lapho. Si-free siyafika siyakhulumisana sifike lapho entweni esifana nemtshado noma nje ngama-birthday oro nje umuntu owenza something ovula umuzi sikhona siyakwazi ukuthi sincedise entweni ezifana naleziyana ngomusic wethu. Kube mnandi kube njalo. Qembu lethu lona African Sounds Collection liyatholakala na ku YouTube, mangabe udownloada ku YouTube ingoma uyazithola, after that usubscribe. Lingakhohlwa bakithi bantu bakithi ukusubscriber, zikhona ku YouTube African Sounds Collection. Tholakala enambeni ezithi 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine WhatsApp le number ngithola ku WhatsApp noma kumakhosi.
Tell me, what kind of a day is coming? Who are you going to see? moso kuse na basani Umani jeza mashuba ngomele Kulo utabalo Baba kumula moga mule sisi moso kuse na basani Umani jeza mashuba ngomele Kulo utabalo I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.